Chahado, ngaraɗo mafe, ngaraɗo sandwich ma dun yakkaɗo gilɗi lolirɗi chitumu na njeeye to sikaso tun wattu fuf e wi kamɓe njeyoɓe hunko temedere bottuji kiɗɗi tumati yoko ɓuri uñaji capanɗe tati kalisi sefa keɗɗana oɗo debbo njeeyowo mo yeray fe inde
min ko poɗɗumi sottude gilɗi ɗi wona ko ɓooyi sanne goggam woni cottannoɗo kañum kako waɗi hana ɓuri duuɓi nogay burkina duuɗi iwata bottoŋaji temedere ɗi coggu muɗum ana yaha fa ujunaji capɗe tati mbiɗen cotta kecco o mbiɗen cotta uraɗo mbiɗen cotta cahaɗo du nden no booti mawɗo o ɗum goto coggu mum ana yaha fa temedere nayyi bootiŋawo pamaroy koye temedɗi ɗi min cottata ɗum ana soode sanne
so banggal ñamoɓeɓe ɓe hulti wiide ɗiɗo gilɗi ɗi na beeli yudun safareji ɗum woni kolti bansugu kamati
chacun a une sorte
ay homo fu womo milirta yogaɓe du mbi ɗin ɗo gilɗi saɗa ñama ɗum fu ko reedu nawore hewndu nangatama yogaɓe mbi saɗa ñama ɗin ɗo gilɗi fu an e reedu nawore ka on ceeri yogaɓe du ana mbiya fiso a ñami poisson yogaɓe du ana mbiya fiso poisson waɗama e ñandu sa ñami ɗin ɗo gilɗi na waɗa sababu so on ɗon poisson taya yogaɓe du mbi ɗo moƴƴani worɓe sanne sanne min ni so gonga mi wawa ƴaɓɓade ɗum fewi fewi joni joni so ɗon cotta mi an yiɗo sodde
dotoren ɓe kay anditi jaati nafakaji ɗiɗo ñamduji ɗi dow cellal ka noon ana hani kabaru muɗum wattene hakkillo ɗum woni ko holiti docteur Flagnumane Diallo dunke ñamduji to l'hôpital Sigasso toon
gilɗi ɗi jiiɗa ɗi ɗi ñandu lobburu sanne saabi vitamine ŋaji ana kewi hen hono vitamine A vitamine D e vitamine E nden noon nafaka majji ana mawni sanne ka no andirɗani hunde fof ko neɗɗo ñami fa ɓettintini fo ana sabinbina ɗum heɓude tiiɗalla nden noon eɗen mbawi ñamude ɗi ka ñamiren ɗi seeɗa seeɗa
yimɓe le yogaɓe région o holti wiide ana hani ɗiɗo gilɗi ɗi haybe sanne yalla pati tawa ngal ɓilingal e kabaru chitimu o majja batte taccugol leɗɗe ɗiɗo gilɗi ɗi na gonni majjude seeɗa seeɗa to Sigasso toon mimsiti yimɓe hewɓe ɗum woni ko heɓani jottamani Adama Amadou Haydara gonnoɗo to Sigasso toon.